Zakhariya 3:1. Wayesengibonisa uJoshua umpristi omkhulu emphambi kwengelosi kaJehova noSathane emngawesokunene sakhe ukumelana naye. Verse 2. UJehova wathi kuSathane, uJehova uyakukukhuza, Sathane, yebo Jehova olikhethile iJerusalema uyakukukhuza, lo akasiso isikhuni esophulwe emlilweni na. Verse 3. UJoshua wayembethe izingubo ezingcolileyo, wayemphambi kwengelosi. Verse 4. Yathatha yasho kwababemi phambi kwayo yathi, mkhumuleni izingubo ezingcolileyo. Kuyena yathi, bheka, ngidedisile kuwe ububi bakho, ngiyakwembathisa ezobukhosi. Verse 5. Ngase ngithi mababeke isigqoko esihlanzekileyo ekhanda lakhe. Base bebeka isigqoko esihlanzekileyo ekhanda lakhe. Bamembathisa izingubo, ingelosi kaJehova isemi khona. Verse 6. Ingelosi kaJehova yagomela kuJoshua yathi. Verse 7. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, uma uhamba ngezindlela zami, ugcine inkonzo yami, uyakwahlulela endlini yami, ugcine namagceke ami, ngiyakunika ukuba uhambe phakathi kwalaba abemlapha. Verse 8. Ake uzwe, Joshua, mpristi omkhulu, wena bangane bakho abahlala phambi kwakho, ngokuba bangabantu abayisibonakaliso, bekani ngiyakuveza inceku yami uhlumela. Verse 9. Ngokuba bheka itshe ngilibeke phambi kukaJoshua, kukhona amehlo ayisikhombisa etsheni lodwa, ngiyakuqopha ukuqosha kwalo, usho uJehova Sebawothi. Ngidedisele kude ububi balelozwe ngalusuku lunye. Verse 10. Ngalolo suku usho uJehova Sebawothi, niyakumema kube yilona lo mngane wakhe phansi komvini naphansi komkhiwane.